boy.
You're so hard to find, yeah. Nani peleka, nani peleka, peleka. Nilipita tanda, nikapita manta. Nikabeba michele, waboza urojo nikulete. Tushereke, yeah, 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 yeah. Banda kazi machweo, tushereke. Mimi na wewe, wewe, wewe. Bada kazi machweo, tushereke. I just wanna have some fun. Babo makasi ngeli maikoko. Auturuke sindimba libede kamsondo kankamoko. Ampeleke moro. Aye, ampeleke kolo. Aye, au kanyembege mpaka tondogo. Ampeleke imo. Apande mpaka kibo.
Moko.